waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali wararka ku saabsan dembiyada xagga internetka ee ka dhaca dalkan austreeliya ayaa aada u sii kordhaya warbixin sannadlaha oo ka soo baxday hay-ad qaabilsan ilaalinta xuquuqda dadka macaamiisha ee loo yaqaano ACCC ay ka soo saartay khiyaanada dhanka internetka ayaa muujinaysa inay 47% sannadkii 2016 korodhay iyadoo shacabka austreeliya looga dhacay khiyaanooyinkaas internetka lacag gaaraysa $300 million iyadoo falalkaasi austreeliya ay uga baxayaan lacaga badan waxay dowladdu ajandayaasheeda ku daraysaa inay wacyigeliso bulshada lagana difaaco dembiyadaasi dhanka internetka ah booliska adduunka ee loo soo gaabiyey interpol ayaa dembiyada xagga internetka laba u kala dhigay kan koowaad ayay ku tilmaameen mid heer sare ah oo ah kan lagu weeraro kombyuutarada iyadoo loo dhacayo macluumaadka ku jira tan labaad ayay interpol ku tilmaantay mid internetka la isticmaalo laakiin dembiyada la galaya ay yihiin kuwa caadiga sida wax isdabamarin ama fraud waxa loo yaqaano dembiyada caruurta lagula kaco iyo weliba argagixiso richard davis oo ah madaxa farsamada ee gobolka aasiya pacific ayaa sheegay in mid ka mida dembiyada soo badanaya inuu yahay in laysku dayo in wax laga bedelo bulshada iyo in dadka maskaxda laga xado ama waxa loo yaqaano social engineering iyo psychological manipulation mr davis ayaa sheegay in dadka sheekooyin iska caadiya si sahlan loogu khiyaani karo
basic scams they call them one of them the love scam where someone pretends to be a boyfriend effectively
khiyaanooyinka sida sahalka loo sameeyo ee iska caadiga waxay dhahaan waa kuwa jacaylka oo qof iska dhigaya inuu yahay saaxiibka haweenta inuu lacag weydiisto mar walbana wax loo sheego ilaa marka dambe lacag badan laga qaado oo mararka qaar gaaraysa 100,000 may sannadkana weerar lagu qaaday kombyuutarro oo madax furasho la weydiistay shirkadihii lahaa ayaa caalamka oo dhan laga dareemay fayraska lagu weeraray kombyuutaradaas oo loo bixiyey WannaCry ama ma ooyeysa ayaa lagu weeraray kombyuutar ay leeyihiin shirkado iyo hay-ado 150 dal oo austreeliya ay ku jirto madaxa hay-adda ammaanka ka shaqeysa oo melbourne fadhigeedu yahay stas filtiski ayaa sharaxaya khatarta sii kordhaysa ee kombyuutarada loo dhaco oo lagu tallaalo ama lagu xiro markaasi virus
someone would encrypt all your documents all your family photos then ask some not very high amount of money to decrypt it and get it back to you a lot of people they would pay because entire
qof baa kaa qarinaya ama kuu diidaya ama kaa xiraya inaad gasho dukumiintigaagii iyo sawiradii qoyskaaga markaas ayay ku leeyihiin xoogaa lacaga iska bixi si aan kuugu furno ama kuugu soo celinno dad badan ayaa bixinaya lacagta sababtoo ah haddii kale taariikhdii qoyskooda oo dhan ayaa la tirtirayaa stats filniski ayaa sheegay in sida lagu ogaan karo khiyaanada xagga internetka inay tahay adoo isticmaala caqliga caadiga ah
that's most probably is attempted to defraud you
sidaad ogtahay caadiyan hadii aad istiraahdo waxaan run ma noqon karaan oo aad uga shakido waxay u badan tahay in lagu khiyaanayo ama lagu dhacayo hadii qof intuu ku yimaado oo kugu yiraahdo waxaan aqaanaa meel lagu gado telefoonka iPhone-ka ee nooca ugu dambeeya $100 iskama raacaysid qofkaas sidoo kale haddii macluumaad noocaas oo kale ah email lagugu soo diro oo qof aadan aqoon uu kuu soo diro ma aha inaad furto emailkaas lifaaqa ku jira ama linkiga ku xiran dan tian oo dowladda u qaabilsan arrimaha ammaanka dhanka internetka ayaa sheegay in viruskii loo bixiyey WannaCry uu xasuusin u yahay in dadku ay cusboonaysiiyaan softwareada kombyuutarada lagu difaaco ama antiviruska loo yaqaano malaayiin credit kaaro ayaa internetka lagu isticmaalaa maalin walba waxaa la sheegay in 78% khiyaanada credit kaaradu inay ka dhacdo dhanka online-ka madaxa hay-adda Australian Payment System oo ah tan maamusha credit kaaryada Dr. Leila Fowry ayaa sheegtay in dadka kaararka haysta looga baahan yahay inay digtoonaadaan
what we see is that fraudsters take small amounts and these increase over time and what customers should certainly be doing is looking for the small amounts on their
waxaan aragnaa in tuugadu ama dadka wax qiyaana ay qaataan lacag yar oo marba marka ka dambaysa ay sii badiyaan marka dadka waxa laga rabaa inay fiiriyaan haday arkaan lacag yar oo ay san garanayn meesha ay aaday oo ka maqan kaararkooda haddii aadan ku hadal afka ingiliiska inaad fahanto dambiyada dhanka internetka waxay noqon kartaa mid adag Stats Filizinski ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka la wacyi geliyo.
It's very important for non-English speaker and migrant communities to get educated.
Waa laga maarmaan in bulshooyinka soo galootiga ee Ingiliiska aan ku hadal in la baro ammaanka xagga internetka ama online-ka.
Waad ku mahadsantahay inaad dhageysato raadiyaha SBS toos u dhageysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo. Ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.